jwang fa o tse fa ka ntle na bo sa tsebe go ra go tsa ntselo tsa go ai so na bo mo tsa
suro suro
suro tse
I'm gonna make it.